Urwandiko rwa kabiri rwa Petero umutwe wa kabiri.
Ariko nk'uko abahanura b'inyoma badutse kera muri rubanda, niko n'abigisha b'inyoma bazaduka muri mwe. Bazisuka muri mwe rwihishwa, bakwiza inyigisho ziyobya kandi zisenya, ndetse bazihakana umugenga wabo wabacunguye, maze bidatinze bikururireho icyorezo. Benshi bazakurikiza ingeso zabo ziteye isoni, bituma abantu basebya inzira y'ukuri Imana ibayobora. Kubera irari ryabo, abo bigisha b'inyoma bazababwira amagambo bihimbiye, bashaka kurya utwanya. Nyamara kuva kera urubanza rwabo rwarateguwe, kandi kurimbuka bagenewe kuregereje. N'abamarayika bakoze ibyaha Imana ntiyabababariye, ahubwo yabaroshye mu nyenga, ibafungira mu mwijima baboshye bategereje gucirwa urubanza. Kandi Imana ntiyababariye abo ku isi yo mu gihe cya kera, ahubwo abayisuzuguraga yabatsembesheje umwuzure. Harokoka Nowa gusa watangazaga ibyo gutunganira Imana, hamwe n'abandi barindwi. N'imigi ya Sodoma na Gomora Imana yarayihannye, irayitwika iyihindura ivu, ngo bibere urugero abiyemeza gusuzugura Imana. Yarokoye Loti w'intungane wababazwaga n'imibereho iteye isoni y'izo nkozi z'ibibi. Erega uwo muntu w'intungane yari aturanye nabo, agahora abareba kandi abumva. Kubera ko yari intungane, yashengurwaga iminsi yose n'ibikorwa byabo by'ubugome. Bityo Nyagasani azi uburyo bwo kuvana abamwubaha mu bigeragezo no guteganyiriza abagizi ba nabi igihano ku munsi Imana izaciraho imanza. Cyane cyane hazahanwa abakurikiza irari baterwa na kamere yabo yandavuye, bagasuzugura ubutegetsi ubwo ari bwo bwose. Abo bigisha b'inyoma barahangara cyane kandi barasuzugura, ntibubaha ibyitwa ibinyakuzo byo mu ijuru, ahubwo barabisebya. Nyamara abamarayika nubwo babarusha cyane imbaraga n'ububasha, bo ntibahangara gutuka ibyo binyakuzo ngo babirege kuri Nyagasani. Ariko abo bantu batuka ibintu kandi batabizi, bameze nk'inyamaswa zitagira ubwenge zavukiye gutegwa no gutsembwaho. Kandi koko bazatsembwaho kimwe n'inyamaswa, kubera ko bagiriye abandi nabi, nabo baziturwa kugirirwa nabi. Bashimishwa no kwiyandarika no ku manywa y'ihangu igihe basangira namwe ku munsi mukuru. Bakoza abantu isoni bakanabatesha agaciro, kuko bashimishwa n'ubutiriganya. Batwawe umutima n'abagore gito, kandi ntibahwema gukora ibyaha n'abadakomeye babagusha mu mutego. Bazobereye mu kurarikira ibintu n'ibivume, bateshutse inzira iboneye, banyuriye abara mu mwene Bewori wakunze inyungu zizanwa no gukora ibibi. Icyakora yarakangawe kubera icyo cyaha, kuko indogobe yisanzwe ari itungo ritavuga yavuze nk'umuntu ibuze uwo muhanuzi gukora iby'ubusazi. Abo bantu bameze nk'amasoko yakamye cyangwa ibihu bitwarwa n'inkubi y'umuyaga. Icyo bagenewe ni ukujugunywa mu mwijima w'icuraburindi. Bavuga ibigambo by'ubwirasi bitagira icyo bimara, bareshya abantu bakoresha irari baterwa na kamere yabo ngo bagushe mu mutego abamaze igihe gito bitandukanije n'abanambye mu buyobe. Basezeranira abantu kubakura mu buja, nyamara bo ubwabo bari mu buja bw'ingeso zizabatsembaho. Erega umuntu aba mu buja bw'ikintu cyose cyamuganje, ubundi abantu bacukubiri n'iby'isi byonona ingeso. Babishobojwe no kumenya Nyagasani Umukiza wacu Yesu Kristo. Nyamara iyo bibaye bityo, nyuma bakongera kubahwa nabyo bigasubira kubaganza, imibereho yabo ya nyuma irusha iya mbere kuba mibi. Icyajyaga kubabera cyiza ni ukutigera banyura inzira y'ubutungane kuruta kuyinyura, hanyuma bakayita bakanga itegeko ritagira inenge bari barahawe, bikababera nka wa mugani uvuga ukuri ngo
imbwa isubiye ku birutsi byayo,
kandi ngo
ingurube yamaze kuhagirwa isubiye kwigaragura mu byondo.